Bakolo balo 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 bapa mawaya na kipate Bako finga mingi waya pamba grego Kola na te batela ma Flavien Toke iko mi monisa Kimongo mosika Toke iko mi bimi se paya babotia pepsi
Monga katia ngambelie
Darlina na deje
Oyebisa makambo na bomba na motema
Malokondo, Jibe Kangabongo, Ousmane Bongombe, Félix Liamba, Ekiso Mongo Frère, Femme 2000.